列车，轻松无比差。Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni
wamoja. Way back when, I was just a little stem. Suckers didn't know, didn't try to comprehend. All I saw was narrow minded booze up in the pen. Copenhagen again. I couldn't read them, so now I got the whole world at the top of my mind. Me and my homeboys got to rise and shine, cause it's wake up time, four lines are fine. Words and visions, the two become rhymes, making mine like the Tazara line. From Mongo to Lusaka, you know that's how we shine, cause this is how we roll now, this is how we go. Together as one and you should know. This is how we roll now, this is how we go. Together as one now, you should know.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
Wamoja daima, together as one. Hata kama mipaka zinatuzuia, najua ukitua tutakuwa pamoja paka mida ikifika kuondoka. Batoto kichwani sio imani ni vita. Ukiwa unanikumbuka najua unasita. Hata na mipaka tutakuwa pamoja. Together as one, si mipaka tu, sasa twende kazi. Together as one, tutafika mbali tukiheshimiana. Bibi kizee pamoja na vijana tutajitetea tukiandamana. Haki za wanyonge tusiwasahau. Hatutafika mbali bila wao. Ulio tuachia hatutakusahau. Hakuna mfalme bila mdau.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
What a through bila bila, hakuna hata sila. Tame wanaume alisi, tumeingia kwa fujo DJs. Temeke neobisho, Denise neobisho. Tutakutowa show, 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 raro. Aina rangi wala kala, wata tumesagara. Majalala, piga ambara, epuka mtara. Tupo pamoja, bado tunajikongoja. Tunapiga kwata, tunaishi kama masoja. Makongoja, kasi kongoja, ninja kizoja. Najikongoja, moja kwa moja. We upe, we usi, we kundu, wa blue. Together as one,
Tumaka!
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja.
Together as one, the fight has begun.
Wengi ni umoja, vita imeanza.
We gotta get together, we got to be strong.
Tunapiga dunia.